Songo wami kumbuli kandali yetu mama ungekiduze kose kube nini dali kube nini ikuzangu kafini
oyo
amaye amaye ifelelo amaye amaye ifelelo nguwe dali amaye amaye ifelelo amaye amaye
I'm dead.